HIV setimshesha uzuzwala
ausiphethe izinje
zingathi
no rest.